yande jooni tan min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde kono janyalle e modon on fahanden du jingonobe nangabe taton kaloobe do bibbe inde bibbe leydi dum wonno biyetedo Michael Zodi mun kayla Halidu e fahande Modi Musa jingo mabbe ndan kali tiagal lebi jegon ko be nanga kasu en nanan ko dum wi nonni faware jondu kondani har fila ko darto yilaru andal duniyaru no haani bibbe leydi kay ko e mu en jaanjiilo wonji en nokkude nda heba gollal gal wura dum wonno ko hore jo yilaru andal duniyaru agades o haali tiagal coronavirus wari hadi himbe ngara jiilo e leydi men Niger yewtal men pinno hande studio kalangu yorno altinere fu do fila sariaji hande en kala hala fenande neddo naadu wadde ko ite sedan juri kori janyalle modon min Sumana Amadou janganto habaruji di e fulfulde nonni hono faande jingonobe biyetedo Michael Zodi e faandem mun kayla Halidu Modi Musa latibe halobe do inde bibbe leydi non nangabe ilu sappo jenay lewru mars duminade nogay e do fi wadde hunde hadande le leydi enda den nogay go lewru septembre duminade nogay den won ko be gadi lebbi jeego der kasto enda dum won ko farjoni jingo goto jeyaade jingono mabbe biyetedo metar Ahmed Mamman Bakki Batoure o hali o wi jong o mo jidibe pamna on yara Mukhtar Ahmed won ko landi
du point de vue de la loi normalement
yeruno talki saria kolliri ki tanado gaddo gacci hana burde lebbi jeegon ba ko juju de moyi no wawi heydin tidde kite on lebbi jeegon kadem amma ko mabbe dun kai hana nonno lebbi mabbe jeegom ni be kitanaka illu sappo e jeenayi lewru septembre dubu jinaaji didi e nogay gaminji sappo e jeenayi lewru mars on nyalande nonde gollataake no talki saria din kolliri sai nyande golle ngoti altino kita mabbe wadaka illudon min pami ko nimbe pelle jinganobe bibbe leedi be no nanga ni non wala fusabila kolludo gacce mabbe ngadi nyande no kita on wiano no gaye didi septembre min podi hakkiloji juju en do filla nangugol mabbe ngol wala fu manangol
a cette détention sans titre
nonni himbe jeena on latibe waddobe ballaga mudun non do fi ko dartoleede men saldo enda der fedde tena apis latibe du kono kambe be enda be nanganoma be doggidanoma dum du kondani wakkati be ngoni be ganna himbe on jeddol nyamduji tawite bolsile departement mo torodi commune mo makalondi heedoyde e fawar jondu kondani e Burkina Faso nene ne ka himbe enda be yofa mabbe ngarti du kono yerno faande horejo fedde mabbe biyetedo madame Saidou Harouna Kadijatu Haliri o wi be jotta ke nyame jaati kambe ben enda dum wonno ko andeni nonni ala habaruji ɗi no tawa ñalande ittande e dow fi ko darto fawar jondu kondani hono yilaru andal duniyaru ɗum waddi ko fawar joni seni hisama ni ñaw coronavirus ko waɗe duniya ndu enda boninani sanato enda agades har filla ko darto waroɓe no ƴeewa kullantare to enda no ɓeyda leydi ndi enda no waɗa arsuku leydi ndi ya yeeso ɗum waddi ko mbiyeteɗo Abou Harouna Baba laatiɗo kañum woni hoorejo fawar jondu kondani gollire ƴeewore yilaru andal duniyaru o wi hono keñande ene won ñalande nde ittande o winde ne kay du yilar andal duniyar to ndagades ko hadi dun dun endan nanama famama o wi jon o hana tawe bibbe wuro kay ko e mun ja yilo o yidi nokkude ndan dun o halni Moussa Mamman bandimi ndagades
la maladie a coronavirus
nyaw coronavirus o wari faddake golleji yilaru andita duniya e der nokkuje to werbe jippinirte do der agades on jii der golleji arzuko fu to faddunde heba yaadu yeso heptake der mum ngarki coronavirus o hadi fei fije durobe mango witengo kirsa ale tonimbe ujunajo kamje jotta leede fereje ngara dom duno tisuno nimbe ngada yilaru andita duniya ko der leedi bi leedi Niger no way umwaade agades wara andita nyamay tilaberi difa dum don du ko watta no say bawde e bawde den do wobbe na forto em
bi les gens vont en bénéficier
nonni leedi Nigeria adake wadde lawol jirji ko jotto en nan kano naata leedi men Niger fa e maradi dum du ko ndan wonno ko faande be kali kano woni wakkati dum haalande du kero hakkunde Niger e Nigeria mabbitaka fa hande ko mabbano du ko na wadde hitande bumburi ni enda Alhaji Amadou Hassan kwaini latido goto e wambe fawarjo lumobe be leedi men Niger o wi hunde lobberno sal lawol wadi kanon no haani himbe haala mabbe tugol kero hakkunde Niger e Nigeria dum o halni Mohamed Mamma.
Wannan magana ce wadda
hala kano beidan hokkude lumobe yonkiji kadi hunanan ko labi ko jama domu ko aranin be nangariram der hakkilo fukkingo ele ya walla hakkunde ami e Nigeria lumaku sokitorake chagal jon o dina dem gam alla e mabbal keri gadado hitande mum mubereni ayi gineji awatirdiji nadatake der Nigeria min chodoita to kambe garta soda ami denne seni no yida luma ko yara yeso fulabi di hana hojede e jide amdu fadde idi koje arande fukungel kanungel wadede woni kerol mabbite gamloreji gaddoji gineji di ko dudi di gaddata mabbitol keringol do no hokkan luma ko sembe der leid afrika fu
gadu kasashama na afrika
chubaki hore leedi men niger dubnade no gay dubnade de no gay e go no woni e hore mudum parti ndo subo himbe mu hanbe yaddo inde mudum yem salu gobi latir kokkan do habaruji bindo no enda ase o won ko parti mako hokki mo wiide kanko won ko yaddo inde parti o tefoygo lamgu enda parti on wi'e CNR Gaya non non du nyande ala galdu konda parti mbita RPP Farila kandu konda subek Alma Umaru gambatte yaade do inde mudum en subowagol dubinade nogay dubinade nogay goko horejo leydi meden Niger dun du konda den himbe didon heybe nati e wonnobe don enda do fil subogol hora ku leydi men Niger tang en leydi Mali kambe du hono horejo ngattado enda be cubuweke hono neddo latino wiyetedo Mukhtar Wan lato horejo gomnanti hono kalifaji on enda dun du kondani be kali dum be kolli dum nenene kadi kondani hono gam batte alle fa hande du hollude adiji ko be adade e sedeyawo kanko Mukhtar Wan o du kondani himbe studio tamane halani min wiide ke o jodo kendo inde Mali to enda Nations Unies fede duniyaru o lata kadi kondani minister kawji do muradu leydi Mali e leydi Yasin nenene kadi kondani sedeyawo kankay wi ay hunde fuddo majjun tafon kanon na mile yalla na wawi hunchude hono kirkeji e torraji ko yowno do Mali heba Mali di yita hore mudum honnato l'école tawete e mig don enda himbe jangodo filla andal duniyaru andal leydi e ko tawte leydi don enda be bi honnato ngol wada no handre no wodiri jaharu asharu abdul karim kany won ko haldo inde mabbe sab kan woni mawdo l'école bi jangobe to enda o wi golleji di kubide no be jirri no hanodu kon na l'école fudda illu jeddi lewru septembre ndu enda
jiskla la ngantre na pas été effect
fa joni puditole jandengol wadaka alla e bononda ndiyam gaddo gam majjum wadi ko min bindi talkur murtere to njioton chadale gonde no gadda faddunde jande miden godi golobe ligotobe wadu be dubi tati kebay njobdije mu en farhedde to du janginobe hanube hokke cede ko balli titte dum kokkaka miden godi kadin sador maji harto nyaminirde amin dom gam hitande funde min garti saito min gadi durwo komin kebi komin nyama jagal majino wodi rafi labal ko tawa to jangirde e nyaminirde don kambe rafi hite lartarki e matalaji pukordi yade ventilateruji wadina wakati je gondo der e migseni anati der no kuja gom gar rafi hite lantarki ada fasen der jam
salmanki chinois
himbe latibe mugabe kaindu no njidi ko duniyar fu faama kambe dun noobe gaddirta hala mabbe dun won tindi mabbe be gattudi enda dun wonno koro hono faawal jondu kondani yaadu ko be gadi asew enda gam batte alle hollude kambe dun nyalande be itanande duniyar dun enda gallude nyemay hitande hikka batte majju wadama gam batte kambe dun jita hakkeji mabbe Abdullah Yakuba kanyum woni hono pirto tindi mugare leedi di enda kanyum wonno halando enda ni faande Michel Deji koro o batumo be gadi
une marche mondiale pour les personnes
nyalande wurtagol wada yaadu itenaado nimbe mugabe der adunaaru o dum holata nana ko mugabe e nimbe halobe fuuno gotum sabe majjum wadi ko ibe beltinde be ngada mugare mabbe de hunde fukko nimbe kalata e kundu lemu ibe ngadira dum kambe du e mugare dum tilsudu e amin non min pammina nimbe mabbe bawa mugare dum wadi ko miden njamira sarobe sukabe mugabe to jogo sukabe mum mugabe ben wuro mbi awo battane mabbe wodata
a la maison dire qu'ils n'ont pas d'avenir
nonni le commune dabo do hen galu nyemey le wakati fu no hebe ko watto ngatan didna tati ko dawaade kanyon no ngata himbe dawaade nyawdi do non dum waddi ko faande ni eden jama yalla dum woni laabi di faare commune enda hojiga rende bibbe wurtaabe enda Hamani Abdou kan wonno kawjido fille ko darto durgol e lay komino en dan o halni dum bandimin mbeta ruketo Adraman dum dudo nyalande ittando fi ko darto dawadi kangade.
Nous enregistrons de temps en temps.
Miden keba wakati warde wakati boitali nimbe be bosaji ngatata kambe dabaji der commune didabo. Le lewru miden keba nimbe dino ma tata ko bosaji ngatata. Denne miden tindina nimbe wuro jogo bosaji mu en wadde to accuudi jilo der galluri nyamende. Kadi ndube njaradi di tufe. Deni bosaji putti no ngata nimbe sanetilai sai se di putta warede. Jonkai ngatol majji no dudale galluri nyamende baron majji no wade satufu. Kile didi ma tati dum watte der hitande baron majjidu no bura bosa chapande joy ko warte
in 50 ans de chien ou bien voir plus.
He Isa habaru nyaw coronavirus go no yofana me wamre imma ansanne imi hula minanta beldum wakkati fu en he to mi ma fewane mi hula e banon natude himbe wakkati fu en imi jogi imi janga habaruji do nyaw go der internet na do whatsapp
no hani kula kai ille nyaw go wangi wakkati warde wakkati fu mido wi e kakkiloda e ko gonda da janga do whatsapp e internet do nyaw go
to Isa no e gadami kam heba habaruji go ngaji ni e
gonga de habar lobbo gidda ko itte der nimre to jahado internet OMS an fedde leedo duniyaaru hawjina filla cellal himbe na jahado internet minister kawjido filla cellal himbe leedi Niger de a jangi ko wi aton fu hakkilo maado fukkoto
to Isa jon kam hettin to kollitoje maada gammi en wodi habaruji duddi kalite di der mudum pene no tawa pene deedo no haani men druide imma majje he gamma kulol gol mi wota bano e mi danori no wodi wakkati fu en imi wodi ciowri
he se sedda mi kita du fa handen e ko wodi ko weltini fu ko giwda handen na ko kebuda der nyaloma odu tittinkinoda fa handen der pirtol ko himbe ko watta be dowtanake laabi kisinol raabu nyaw coronavirus cingadi di anda himbe anda du fa handen ko nyawgu no don denne hana gan gomnati yolbinani himbe har ko darata laabi kisinol cingadi di andam watta himbe acca do tanade laabi kisinol din
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtade e minister kawji do cellal bibbe leydi Niger
yewtal men pinno hande do filasariaji dum woni wadugol sedan jori kam woni yaade fenande neddo do ko wadai fe gotel no wodi ko sariya darni do mudum datol kemdide jena yadatol kemdide sappo e jeegon dum du konda wi ama joomu no waawi nangenede kasu majju seni fenni goddo fa joomu nangama nangaado no waawi yaade jamoyde kitoto don enda wallira dum wandu kandu konda ni hono moytene basi o ankani doggu dar majjum madan goche maymuna gazibo kitoto do halni Barkissa Hamid no dum yaari min pirde dengal fulfulde.
Le faux témoignage se définit comme le
Seden Jori ko woni suudude gonga hala ko ceewata ne onanga na mo suudu seri atokki ne o mo suudu seri atokki no tawe andu a jeedaado makko na ketto makko na ganyo makko sey ceewa gonga on ciuda pena namo to suudu seri a gam bonnude inne makko na hedde jawdi gonga dun do yiete Seden Jori dun don du laabi didi wodi no wodi Seden Jori ko wadate do lawol seri a no wodi Seden Jori gaddeedo do lawol luma ko jonde himbe
ko woni jukkugo ko watte yaade e neddo gaddo hono Seden Jori o se o hebaama
do lawol police ni fenana ne faane o yomne to dun do no basi mawdo non kan wonno jonsi en koji gada gatte ko yona yarude ma naad pena hano wi e jon police o wi a wittike hite ko yete feruge te o fenani ma do dun do joomu se hebaama fu no waaji nangne kasu itane yaade du tati watte yoba ujunaje didi yaade ujunaje noga tenne kitto do no waaji hoje gotel e jukungo na nanga joomu kaso na watta joomu yoba ko yaadum dundu kondan gacce mo ne wadi do nangal mu watta du sappo wana gacce ko burino hono guyka en jambi en hila en e nyamugol amana na luudan kaku kanju e fenande ne o e wadde Seden Jori ne o se baamo nangge duubi didi yaade duubi tati no yonne du ujunaje nay yaade ujunaje chapande nay kanon chardo no way hojude gotel e jukungoji di kan won nanga joomu kaso na watta joomu yoba
pula
no wono neddo penando goddo fa joomu nanga duube duubi kanne sariya mum wontiri
si par malheur
deni penande ne o do feure wadi de joomu nangaama wadi joon duubi joy e kaso to kittodo se hebi penande joomu on fodde duubi ko penanaado on wadi e kaso fodde majjino penando mo odu nangirte kaso dun du jewtanaani gacceji pamare wana gacce mo ne o watta nangi duubi sappo yaade gacce fu mo ne o nangana fa yotta burdu sappo kan wonno joon tinyere guikaji tetere biddam bonda ko ne o fenani goddo fa jomun nanga do fi biddam bonda to penan do mo seni heba no nangeto ko burdu sappo kaso
si vous êtes pris
et do ko habrimi fulfultili semi assalamu alaikum ba neto jamwali